abasibu walina mukazi natalina kuba ensimbi n'omukazi ebintu bikulu byenzize natokutangaza mwalowooza siringi bwe bulamu netuusa okukujulunza kanyabo balala sibalisa mwana kukyalo nadduka ebulaya kuceyo bambi ate siringi bwe kusanga bwe kudibaga kugeza okukiraga kamiro
Sese kumanya bachala vamalayo Ukenda no iyo pakasa usanyu sabatone muchalao Niwe wale bigambo binji enkumu kumechitiwa ne familia yo Chitufa bintu yomu kwa nobikuru bogata kusirinji gava makula Njigwana mulikina kana kambata ntakulo kula vanganzi funanguama Sita mkwano bija kunema Batai bangeyo sibalajea Obangu nomu kwano tebi gatika Banyanyi tebi gatika Sika mkwano bicha kunyema Batai bangeyo sibalajea Obangu nomu kwano tebi gatika Banyanyi tebi gatika
Basibuza okubona mu mukwano kya tutonerwa era buli lwoka lubofuka kyetere n'amasanyu g'enseno n'ogasibula gwena wali eyo n'omuntu wo ebintu by'enseno tebikuyinula buli obugaga wano byenzize ndaba ekyenkanisa juma kanzi sinakiraba kati basebo ne bannyabo nsaba mbasibule buli afuluma n'omuntu we jeffe bitu sabayimbi bakuno Than you hurry, respect.